Ate polisi ya Koboko erikaba hizi abirimbana begombye mu bwala abesomero lya De Star Secondary School Nyaliro Secondary School nga bano bara naganye era okukakana nga bekubya amayinja. Bino byabaddewo ku kifo kya Alima Kodra ekisangibwa mu Koboko Municipality mu division ya Koboko. Omwogezi wa polisi mu West Nile Josephine Angusia ategeezezza nti ekituufu ekyavuddeko olutalo luno tekinnategeerekeka wabula nga polisi y'amagye yayitiddwa bukubirire okukakkanya polisi n'amagye bayitiddwa bukubirire okukakkanya embeera. Mu mbeera y'emu polisi yawaliriziddwa okukuba amasasi mu bbanga okukakkanya embeera oluvannyuma lw'omu ku bapoliisi okukubibwa ejjinja ku liiso. Okunoonyereza ku nsonga zino kukyagenda mu maaso.